natembea nuruni mwake Bwana.
We are walking in the light.